Abaganda bange muli mu kyanze mukadde wamwe ababuuzaako mwebale mirimu abato mwebale misomo mwawula amatu n'omugambo wamwe kale mumwebazangako Katonda wamwe mulira omukisa kubanga mukyanda bako bangi bali mu nseera bakadde bazaawa seno bana bange nga mutawana yagala mubeere sige mulungi ezitajja kunfumaganya empisa kisumuluzo kinene obwesigwa lujja oluyamba obuntu bulamu yetambula ejy'okutuusa buli wamu olugendo si luzibu olugendo si lukaluba naye alutambuza amagezi aluwangula mujjukire nti mukutya Katonda sokera eryetale lisoka muwanguzi eriso ly'omukulu tulinyomanga kwebyo byalabye nejayise okutuuka watuse wakugamba nti abo wabiikiriza wabi baana bange obumanyirivu yebusomesa singa saagala mube museno baana bange nga mutawana kunfumaganya empisa kisumuluzo kinene obwesigwa lujja oluyamba obuntu bulamu yetambula ejy'okutuusa buli wamu
Sí.
singa mutesa te balwana
Corona dikafumbe abana abagambe
Ate singa mutesa te bayomba
Bana singu abana abagambe
Ate singa mutesa te balwana
Uliba mungi abana abagambe
Ate singa mutesa te bayomba
Teke teke abana abagambe